milele ni furaha. Maskani kwa mwagojo na vigelegele vya Kenya nyawini, kwani leo ametimiza miaka 82. Sisi sote tunamshukuru Rabana. Maskani kwa mwagojo na vigelegele vya Kenya nyawini, kwani leo ametimiza miaka 82. Sisi sote tunamshukuru Rabana. Happy birthday ya nyanya, happy birthday ya nyawini, happy birthday ya nyanya, happy birthday ya nyawini, happy birthday ya nyanya, happy birthday ya nyawini, happy birthday ya nyanya, happy birthday ya nyawini.
Njere zisikike kosira hai, nyanya winya za ukuza hangu huwa diteka kuonya na gomai. Kama zoka upa hosi unamshukuru kwa urezi wake, rero kahunganisha na huwimeni hosi na kupiga njere njere. Sherekea, upigeni njere njere, upigeni vifiju, au upige nderemo. Usherekea, njere njere zisikike, osira hai, nyanya winya za hukuzan. Angu huwa titeka, huonya na gomai, na mazoka upa. Osi unamshukuru kwa urezi wake, lero kahuunganisha na huimeni osi na kupiga njere njere. Usherekea, upigeni njere njere, upigeni vifijo au upige nderemo. Usherekea, upigeni njere njere, upige nderemo. Usherekea,
happy birthday ya nyanya, happy birthday ya nyawini, happy birthday ya nyanya, happy birthday ya nyawini, happy birthday ya nyanya, happy birthday ya nyawini, happy birthday ya nyanya, happy birthday ya nyawini.
Wakaza mwana Beti Janeti, Kresi ne Floresi, wote wamesimama rumba, wanasakata pamoja na mega wao. Nyanya awini, wote tabasamu nyusoni, wanasherekea.
Nyanya wini, happy birthday ya nyanya, happy birthday nyanya wini, happy birthday ya nyanya, happy birthday nyanya wini, happy birthday ya nyanya, happy birthday nyanya wini.
Kahupa baba James, baba Martin, Dani, Shetty, Johnny, Auntie Grace, Mary nae Auntie Joy. Fivyo heko kwa Kenya nyawe, ajukulu nyosi, vitukulu vyosi. Uwimbeni happy birthday kwa Kenya nyawe tuwini. Happy birthday nyanya nyanya, happy birthday nyanya wini. Osi huna raha na kumpa heko Mulungu, kukurinda uwe na kukupa nguvu. Vivyo huna ima hosi na kuvina vina nae.
Happy birthday
ya nyanya happy birthday, nyanya Winnie happy birthday, dia nyanya happy birthday, nyanya Winnie happy birthday, dia nyanya happy birthday, nyanya Winnie happy birthday, dia nyanya happy birthday, nyanya Winnie.
Mozenga, shukran kaka Gudi na dada Masi Chirindo, sikie utamu warumba nyeti kutoka kwa Sami Chifi na Max Wakili. Twakupenda nyanya, Mungu akupe afya tele. Abo abo abo, twende nalo. Nyoka nyoka, tafakari hali, sauti nzito, Stephen Chipi. Twakupenda nyanya,
urisakate ni na nyanya, tuzunguke na ye duara, na kumpa eko mulungu, wa nyanya yetu sute, alo tulea vima, na kutuongoza sute. Yo tunaimba sote happy birthday. Urisakate ni na nyanya, tuzunguke na ye duara, na kumpa eko mulungu, kwa nyanya yetu sote, alo tulea vyema, na kutuongoza sote. Hivyo tunaimba sote happy birthday.
Happy birthday ya nyanya, happy birthday nyanya Winnie, happy birthday ya nyanya, happy birthday nyanya Winnie, happy birthday ya nyanya, happy birthday nyanya Winnie.